Music.com.
Hey, yo, Jasmine.
Ndikaganiza zoti ndingagwe muchikoni ndikaona kaze ine nkope pasi ndisaname ndinalitwe ndimanyazi singaganiza zoti ndingavusile ngazi koma utangobwela mutima mu unandimatangarichingamo chilungamo manditengela kumitambo chomwe ndimafuna udagara wanga chomwe ndimafuna udagara wanga chomwe ndimafuna udagala wanga chomwe ndimafuna udagala wanga baby tandikonde baby tandikonde tango kuona ine mutuzwe sikulo sikuganiza zaiwe baby tandikonde baby tandikonde tango kuona ine mutuzwe sikulo sikuganiza zaiwe.
Baby dandi konde, kuliko sendi dabide dandi londe. Inodeka kodi zunguli lankonde, hey, iwe rindi mbambande. Kuwala kwa kojiro bosa zua, iwe yori nchipa zua. Ndiza kudengela paguwa, usangala lasi ya zide zoma kala kuma.
Baby dandi konde, baby dandi konde. Dango kuona ine mutu zwe, sikulo sikuganiza zaiwe. Baby tandikonde, baby tandikonde. Baby tandikonde, baby tandikonde.
Tango kuona ine mutu zwe, sikulo sikuganiza zaiwe.